You're in the mix with DJ Banju. This is DJ Banju.
DJ Banju, Mambo Mbaya. Banju.
Zimenishika ya mali mefika zimenishika ya zimenishika ya niki zimenishika ya zimenishika ya mali mefika zimenishika ya zimenishika ya niki zimenishika ya kikoko kicho kimejificha sini kimbicho ya sini kenyewe kikoko kicho kimejificha ya kikoko kicho kimejificha sini kimbicho sini kenyewe kikoko kicho kimejificha juni kimbicho washaki ndio kende chaini kivuta kinge adiko brei kitami kiss saya rei kiki adiko vein ati washaki ndio kende chaini kivuta kinge adiko brei kitami kiss Isaya rei ni kiki Hadiko vein tu nifanya mara mingi niko hoa Kwa kifua, nyukivuta Na mamori wangu wote so napenda kusi Kutoka ngware hadu siku sushi ndaka tuki Tukilandi, nisha washa kingine Kwanza pedi sa queen adizi na fatu ziende Tiki kama, kuzivute Zote ka Chagi, zimenishika yo Malima
The mix with DJ Banju. This is DJ Banju.
Steve Simple Boy, Melky Production, Vijana, to Achemia Darvati, Domanake, Tagamaskia, Domanake, 20 Kazi. Vijana, tuache miadarati Nasema, tuache miadarati 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 Unapata vijana, wameketi tu Wanavuta miadarati Hawajali, wanapoteza wakati Hawana habari Ukivuta miadarati inaribu akili Inaribu paka muli Wame tuli Wamebaki jobless Kushoto na kulia manze Wanalia Hakuna kazi Wapate kazi Waishi vizuri Waishi masa mazuri Mambo iwe powa yani iwe safi Bila wasi Vijana tuache miadarati Nasema tuache miadarati Vijana tuache miadarati Nasema tuache miadarati Vijana tuache miadarati Nasema tuache miadarati
DJ
Vijana tuache miadarati Nasema tuache miadarati Nasema tuache miadarati Brand new style inaitwa matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha Vini ngoma ingine mtani inaitwa matisha Brand new style inaitwa matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha Vini ngoma ingine mtani inaitwa matisha Brand new style inaitwa matisha Kuna kikolo kinare ko area wakisha Bakiri mamboshi zinatoka hadi na dirisha Nwa kikuliza ni nanu likuwa kizi wakisha Wakisha, wakinjirani ukukando alikuwa kizi wakisha Naseme kikuta kwa sana lwa mezi wakisha jo Nikubaya moriongori nikumatisha 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 design bila kubatisha Kuna kikolo kinare kuere wakisha Masiri mamboshi zatoka hadina dirisha Kwa kika luko msafi chome kumatisha Kwa kuna kamutu mkazuri na kame matisha Mambo kuhanya biriganya bado me matisha Nakangon ngoma kengine kanaitwa Matisha. Hii ngoma nyingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area kwa kisha. Bakiri mambo shis natoka hadi na dirisha. Hii ngoma nyingine mtani inaitwa Matisha. Brand new style inaitwa Matisha. Kuna kikolo kinare kwa area kwa kisha. Kwa kisha, kwa kisha, kwa kisha, kwa kisha.
You got the keys to my jeep. This is speaker sana mrembo hini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Busy, 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 blase, blase. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usi stuke sana mrembo hini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali. Utanipacha na my boys nikikata maji. Wadunda sipendi vicha tona watiaji. Nikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Nisa stuke sana mrembo hini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kind like a beamer. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, umebeba, utathani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hini stick shift. Ignition, ignition, baby full speed. Skid, 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 skid. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kuserereka, speedometer. Shandi, mije wana stami na mahi wachache. Kame pene nisi rapwe.
Every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Tell me what you want to do to me. Tell me what you want to do to me. Cause every time you coming closer, you making me fall for you. Girl, you making me fall for you. Oh baby, come slow. Nataka nikuonja shame, shame, shame. Kisha tuende kwenye keja nikapike show. Ujue lenga siyo ligi ndogo. Oh yeah, yeah. Oh baby, come slow. Nataka nikuonjeshe muhogo. Akisha tunde kwenye keja nikapike show. Ujue lenga siyo ligi ndogo. Oh baby, dance for me, yo, yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo. Oh baby, dance for me, yo, yo. Oh shorty, dance for me, mommy, yo.
Boy child, boy child, that you naumia. Boy child, that you nalia. Zile vitu boy child, we kupitia. Ni mingi lakini don't stress, we kulia. Junajua mwanaume ni kuvumilia. Kupambana na hali yake sikulia. Mangori, mangori, kushoto na kulia. Don't worry, brother, apana chilia. Junajua mwanaume ni kungangana. Ata huyo manzi mrembo, muombe namba. Ajalishi vile surako inakanga. Mwanaume kakede mwenye unatakanga, yeah.
They want $1 million,
yes.
They want $1 million,
but me the hustler.
They want $1 million, they want $1 million,
but me the hustler.
They want $1 million, they want $1 million.
You're but in the music, hustler. DJ Banju. This is DJ Banju.
Vicky Bandes.
Halibagui mtoto mtu mzima.
Banju.
Doma lapa moko swaipima. Nakamusha nisoma mpango mzima. Goma la pomoko, nasema alibagui mtoto mtu mzima. Goma la moko swipima na kama ushanisoma mpango mzima hili goma lapa moko linavyokwenda na unakwenda twende nalo umalisha jiachia twende nalo ah oh, oh, oh. Linavyokwenda na unakwenda twende nalo umalisha jiachia twende nalo melisha ngoa nanga fanya hima usi watu nyuma
Sumuke bade la kasnega
Twende nalo
Kolololo
Twende nalo
Usi hante twende nalo
Twende nalo
Oh baby girl stand up and wind your waist
Now hear this
Your big mommy wind your waist
Now hear this
Ushaze mosho sezi keti chini Ama, ama ni mahechi Ama ni vilo mevali ya mini
And you, Mambo Mbaya
Baby take it down, spin it so they can do it like you na na Pass it down, spin it so they can do it like you na na Baby girl, stand up and wind your waist With your big bummy, wind your waist, yo, yeah Oh, baby girl, stand up and wind your waist With your big bummy, wind your waist, yo, yeah
Kibofu macho ya natongo Aya na mweneo ya maridiano Picha na kata mamodo na anachongo Semi huru yula Upendwa kwa ya iwezi fosi moyo Aso kupenda mupe kisogo Tusipoteza nende musilete nyodo
Semi huru yula
I need some love now Some real love now Yalo ni kuta sitamani Nipe pombe ni mwage rati I need some love now Some real love now Yalo ni kuta sitamani Nipe pombe ni mwage rati
Mapenzi safari Kiri the end of dondoki Ila yanaweza kukosa Yanaweza kukosa Mapenzi safari Kiri the end of dondoki Ila yanaweza kukosa Yanaweza kukosa
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa Jo ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa Mama niko solo sina keja niko lojo Giza ni utalamba ukijai kukiona Akifika Irianda msokonya Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo Fika kanitoto chine waba wachokoko
Nikikupa silver goro ndape ya kamene Chumini girimba kwa shia kama meme Kukafu na uloyo zote nga changa tene Jusaini na royo fisi ukita kikembe Chuna kindovu badai kikate pembe Yuno nyongo wa kikate kakadere Napenda kwa ndolo kini vishanga pete Jusura simbovu kumbao silazma teme
I need some love now Some real love now Yalo ni kuta sitamani Nipe pombe ni mwage rati
When you love me, me I love you more
Kama mbuya wabongoma
Mashavu bunyu bunyu Na nime chizi meni weke anga Juju juju yeah. Asura self bila pimpo Everything is simple Kasa nono hawala wakutatema Kia ya umaku
me, yeah. Baby kissing me and the keep with change. Me, I like you with your kitty face. When you love me, me, I love you more.
Chelewa, sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga ama demo na weza kupora. Ju wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Ya juo nitabliki toka sasa mpaka night.
Itisha mzinga bana ziki come to Rory. Hakuna idha youth man we to Rory. Odi kabisa to Rory to Rory.
Matembe, niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, watoto wawili tunadai. Njoki nduta na wamai, uko nini uko fine. Jangreto walai, uko maji haidai. Nitakukata walai, tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuva na rai,
tumawabeba walai.
Wabebe, stilo, wabebe, waskia.
wabebe skilo, wabebe waskie, wabebe skilo, wabebe waskie, wabebe skilo, wabebe wasbebe waskie, waskie.
Kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako, kama kuna kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Wacha niko test, nyone girl ka leo tandress. Nipunguzie stress, mjulu bang. Bend bend, niku bang bang. Alejandro, chief inspector. Nipo zako na zinyonya kama nectar. Kitu mufata solo ni macheta. Sio bomi na lipuka ni mavela. Tunepuliza leo kivuvuzela. Zimetushika, zimetufunga kijela. Riang ni kukambatia na kukemba. Na mawezere uziza ya ayela.
Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako. Kama kuna, kana mama yako, usikuja hapa. Kana mama yako.
Tundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze,
wiki kwa mutima wangi,
nicheze,
ishe kudigi digi,
nicheze, nicheze.
Sinipe kimia kime nipe zile zako. Mie kwenye flow, kuja nicheze na we. Cause boy I'm on fire, ichome kwa juu. Mishe jimwaya kwa makarafu, parafu, usha niweza we. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Unajua unapitiliza, ongeza utundu baby koleza, nifanye zuzu kwa kuzezeta. Nicheze kama lamba lalo,
nicheze,
wike kwa mutima wangi,
nicheze,
ishe tudigi digi,
nicheze.
This is Shami once again, alongside Kamachira.
Oh,
Mr. Maxima.
Excuse me.
Your majesty, Mr. Maxima.
I know just what you want, girl.
Come take me higher, Mr. Maxima.
Follow me now.
Your majesty, Mr. Maxima.
Yo, what you know? She want a man full of action, serious man who loves and understand. A body in a good condition, straight to the point when he man take position. Attack him to a kudili dali, deal with the girl them categorically. Nita kupa vitu tamu kama sali, mini mtu shua yani simba mkali.
Mr. Maxima,
follow me now.
You're my desire, Mr. Maxima.
Yo, watch ya now.
Come take yeah. me higher,
follow me now, no, no, no.
Magic. My desire, Mr. Maxima.
Excuse me, I what you want, girl?
Oh,
yo,
oh.
Listen, yo, come. You are the woman and me are the man. Together, me and you, we make a perfect plan. And me no afraid of competition. Mash up the things just like a Teflon Dan. Straight up saying I me no play number two. Beat them bad every time we come through. Fresh and clean, I me no fool like tattoo. Tell me what you like and I will get it for
Mr.
you, girl.
Maxima.
Wow, 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 wow.
Sister Moya Moya nazi kwenye tendo. Sister kaza beki wasipate pengo. Sister fanya kama wanipa upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te.
Girl, you're my kachuku bigger than them. Girl, you're smart, you're more class than them. Girl, you're mathematics 9 times 10. Girl, you pita like Angolo Kante. Chezesha sambwandra, litoto wakandra. Kishika na pandra, kama para pandra. Chucheze kandandra, vichu na vopendra. Nauza viwandra, teleza na gandra. Legeza mbrum, katisha mbrum. Chezesha mbrum, jiwa kwa tundrum. Akina gaza wana kivizia mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum. Legeza mbrum, katisha mbrum. Chezesha mbrum, jiwa kwa tundrum. Akina gaza wana kivizia mbrum. Kumina kishu kishia na bia mbrum. Sister fanya kama wanipa upendo. Sister Moya Moya nazi kwenye tendo. Sister kaza biki wasipate pengo. Sister fanya kama wanipa upendo. Upendo, 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 pe. Nikupe matendo, 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 te. Ita mande, ita, ita, ita mande.
City Golden ni mambichwa. Wadau geto kuburudika. Ma Empress ni kudigidishwa. Kaningono awatakoma. Mangoko tuwazi manga manga. Pasa pasa ka adi teacher. Mapokot nita anavuva.
Kude kude with a big fat booty. With a gude gude go down low. Mami cheza kude kude. Mini guze guze mbako stuke tue. Nikukune kune. Underwater chini ya maji nikukumbe kumbe. We mtamu supu tamu kaya kunde kunde. Kitanda ni mtihani tunde shule shule. Na you know ni mashash na kibena.
Bang digita waine waine be. Washa washa be. Luku luku de. Bang digita waina waina be, washa washa be, luku luku de, bang digida. Waina waina be, washa washa be, luku luku de, bang digida. Waina waina be, washa washa be, luku luku de.
Ni mekam na mandom. Uzi tere ni na zote zime toka ngong. Kina wako wezi mpata mini kasadam. Kuma koko mna reda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchazo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Koko haram.
Bad man lock it up. Never seen one like lock it up. Turn around, squeeze and lock it up. Bend over, stretch for the lock it up.
If you get step, you napenda easy vitu. Ebu lalishe neti bado unakutu. Na mapunyeto si wanajua weni sugu. Mango soko wa udai weni ndugu. Wa ukuja kwangu wakidai njugu. Security nyeti unadai rungu. Reni gani hata, nilidhani hata. Jona rungu hata, mbolo flani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry acha. Story flani za warasu wakibanshada. Niko pin na kichingri kani ngale acha. Christoph Franka danda ni ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring.
Kiki nyanyo nipeleke na ring. Mango kuwa kifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niua. Zimeshika na vifuata niua. Kwa the ring huyo bwana chakua. Shikilia bwana we chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwana peleke na ring. Kiki nyanyo, 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 nyanyo.
Kwanza venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda chako venye we ucheza nga miudai miudai miupenda napenda figa fire yani dangerous miudai miudai miupenda napenda fanya na feel kama veteran miudai miudai miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda miupenda napenda.
Nina ni agoro alafu kuwe solo. Kwanza kiwa momo buda na mchongo. Macho za kondo go chongo. La mimboko mbaka usogo. Tema kiwa kampwa na stone proper. Alafu kiwa batwa na dondosa. Pale downtown na na dondosa. Pale down, pale down kudondosa.
Venye umejibeba nga miudai miudai miupenda napenda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda. Figa fire yani dangerous miudai. Miudai, miudai, miupenda, napenda. Fanya na feel kama veteran. Miudai, miudai, miupenda, napenda. Miupenda, napenda. Miupenda, napenda. Miupenda, napenda. Miupenda, napenda.
Niko kidalio shamba na chuna mboga. Leje jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na riang. Nazi chuna kama chengu kunyanda upigwa mboga. Kukumanga kwa tuzangu za mboga. Kuna panya supaka takula nyoka. Wakichaka kitanda liko na sofa. Chapa chapa kichapa na chia broma.
Venye ujibeba nga miudai miudai miupenda napenda. Chako venye uicheza nga miudai miudai miupenda napenda. Figa fire yani dangerous miudai. Miudai, miudai, miupenda, napenda. Fanya na feel kama veteran. Miudai, miudai, miupenda, napenda. Miupenda, napenda, napenda.
Only one Jello, alo. Only one Jello, alo. Jello,
Jello. J.K.J. on the beat.
Tupa kutupa, tupa kutupa. Mina saka ganji, kisha lipuka. Punguza yopupa. Kwa pipa, mini na kipaji na jam na bambika. Kama nilite guni pato mepika. Kama we ni maiguni pato metisha. Sura za mababuni mazezi na tisha. Na kama wezi moni tabidu na pisha. Ikusi inatupa siyezi fika bei. Heri shike mafuta nijipige daily. Nikisaka shimo ya kunitola mabebi. Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi. Mini mauru bila katapila baby. Unacheza na yombulu unacheza videli. Atukia mini Mungu bado utadedi. Hii ndo ufale ilfanya sigeo zangi pedi. Chupa kuchupa, tupa kutupa. Pigia hiyo shasha dizina lipuka. Itamori usash cheze nae kaboka. Uga mori dash piga brother ya lita. Sema team siku sako joa inatisha. Ukiwa na wakando utaki kapicha. Ukiwa yule wako mazuna chatisha. Tupa kuchupa, tupa kutupa. Mina saka ganji kisha lipuka. Punguza yopupa, tupa kwa pipa. Mini na kipaji na jom na pamika. Ukondete nayo mazeja ni noma.
Nashikisha, nikichachisha. Ndaka ndom, ndaka kegwe ni mabiza. Nikufilisha, ex nikulipiza. Nikuguzisha, rungu nikipuliza. Niko mashisha, nikushuka nao nao pila magisa. Niko magiza, jaba nao 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 nikumaliza. Fika au 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 bila bakisha. Ati ule dem cute na kuvit. Ati ule churampole na kuvit. Ati ule bazi sponyo na kuvit. Joko vit, lae bigwe kit. Joko vit, lae meze vit. Joko vit, lae bigwe kit. Joko vit, lae meze vit. Setingale, shash na yo kit.
Unanukia poa kweni umejipaka nini. Unakapua kwanza ukidunga mini. Come through manze misi wezi kosa kiki. Dem anaringa badai anapigwa miti. Cheki mambichwa, kuseti lazima. Skimbi akidai dick minazamisha. Madredi kwa kichwa, makali lazima. Kawiski kaki come through lolota meza. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikisha land rausha yo rungu. Niko kitu, mini kokutu. Jugu zikisha land rausha yo kitu.
Jocko vit, la meze bit. Jocko vit, la big we kit. Jocko vit, la meze bit.
Jocko vit, la big we kit.
Ati ule dem cute na for vit. Ati ule churam pole na for vit. Ati ule bazis ponyo na for vit. Jocko vit, la big we kit. Jocko vit, la meze bit.
She be pretty angel. She wanna spend all her life with me.
And you.
Oh yeah yeah. How many goose, how many jazz, I'm open. Oh. How many shiga taga moyo sisi. Oh yeah yeah.
Yelenze. Anani bania, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Anani bania, anani achia. Hakini baki dogo mina changa nyikiwa. Hebe yo.
And then me cross this border. I go risk carry tons in me shoulder. Make a little little dance, but think I enjoy your body, 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 brembe. The way you went, but see pole pole kawa ni koroga. Tunguliza mchana galu meni yoga. Na mi mwile ndima nina vete tema niko hoi, hoi, brembe ndem. Well from America, smile like Rihanna. Nilipo kukuta ikuwa kesi kujuana. Money mwangu mefika, like my banana. Mimi nawe kwetu kwetu wida kupeana.
Come on, oh yo.
You're in the mix with DJ Banju. This is DJ Banju.
Sikosi uradi nipate nimechill na kabinti. Form ni mingi, hadi anashanga na sisi. Kila siku ya wiki, get tipsy. Na nikigeto na blow it all on the whiskey. Jack DJ me na blame it on the Henny. We started out slow, nilikuwa jam levy. It's too crazy, kukumbuka siwezi. Nilijigeto mjuu ya bed nimeplex. Simasoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Simasoni mangire, zime nice. Dem moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, pile, pile. Zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice.
Nipe beat, nipe microtasi kalamu. Huu muziki ndiyo kazi na ufanya kwa hamu. Juna teka mali kama Boko Haram. Na ikijipa basi nita wandalia karam. Bash mara that that. Tunakuja chap chap. Tunakuja na gode teipaka tap tap. Ati shorty wants to take a snap. Asha tuwa top, asha nikalia lap.
Simasoni mangire, zime nice. Demoja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice. Simasoni mangire, moja wawile, zime nice. Na mataska mapile, zime nice. Mara kwanza ya pile, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice. Zangu zime nice, zime nice, zime nice, zime nice, zime nice, zime nice.
Napenda vile unavodunda. Ukitembea unafanya ni kutake take. Kweli mola kakurumba. Unateketea vile kulit lazima nkukate. Sijui ka unakopi. Yamini nani mitaani woni ita OG. Unataka vipi ya toti. Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi. Na jinsi ya Napoli kidi likidi. Kana komba naifanya kana digidi digidi. Uyu chikidi chikidi ya na digidi digidi. Mashode mengine sayi ni tibi tibi tibi.
Toto kiboko kiboko. Uyu mtoto kiboko. Kiboko yani kiboko. Sijamuona kama ye ye ye. 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 Yani kiboko. Itadunga suti na tai. Nimfate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai. Ananipa mima wenge.
Yendo shule.
Toto laki nine robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sopari. Hakinipa sika time inakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nale singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kiboko, kiboko. Uyu mtoto kiboko, kiboko. Yani kiboko.
I never met someone like you before.
Baby, some dancing shoes.
mabebo na ripe. Cheza ready your love.
Oh yeah, cheza ready your love. Oh.
I can't over my baby, anytime when you need me, come to me. My shawty, roll it. Waiting me down, nothing I can't over my baby, my shawty, oh, they care. My baby,
say you there for me, as I there for you. Baby, say you there for me.
Waiting me down, nothing I can do over my baby anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can do over my baby my shawty, you did it. My baby
anytime, name the place, oh yeah, yeah. Waiting on one day, or waste, oh yeah. You make me crazy, oh yeah. Cause I really like the taste, oh yeah. Girl, I fuck with your body, 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 body. 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 Body, 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 body.
Let me know now. Let me know.
No long thing, throw that in my way. She now you, they cause the traffic, so. And just they look at you like you be magic show. Your whole body is a classic show. Slay mama is your habit, though. Your habit, though.
Let me know now. Let me know.
Kudekeza kama mtoni, sura unafurahia, nafokeuka moto, machozi umelia. Mwimbamba mwenene, mwena pesa kama Dangote. Naweza lijayo msiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzi shengwa rabu. Penzi yoyoyo, imeleta kwa wanangu vita. Squeeze is your own, naishia kuwa like Easter. Hivo, so kupenda achana nani, nekupenda penda nanai. Mambo sesi ya nyumbada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole,
azari nama, nekupenda mba.
Anaye boy need your love every day. Amia gino chini ya maji usinene. Ni good times naka vibe everywhere. Oh girl you want untouchable. When the queen ukigusa dance floor, since you make your own door, you don't need no man no. Oh girl you want untouchable. Oh, you're the queen ukigusa dance floor, and you make your own door. Anarinda na dinda, toto anarinda na ringa na dindanda. Anarinda na dinda, toto anarinda na ringa na dindanda. Anarinda na dinda. Anarinda na dinda. Anarinda na dinda. You look so nice when you move your waistline, girl. Kwanza kwenye ringa. And you need no ma, I'm tryna buy you something, girl. No wonder una dinda.
Sorry, aba si story. Umeformule, tumekontrole. Si sorry, aba si story. Umeformule, tumekontrole.
Oh girl, you untouchable. Oh, oh. You're the queen who goes to dance floor. And you make your own door.
Tingisha, tingisha like you got no spine. no spine. Tingisha tingisha like you got no spine. Like you got no spine. Tingisha tingisha like you got no spine.
Tumatemu wa mta, wanapenda chapa. Na matali wa mta, wanapenda kuchana.